S-O-N-G-A
Songa
Songa
Come on people, come on people hey. Come on people, come on people Kila kona nina kwepo, kwepo nina fuma kama upepo Pepo, kila kona nina kwepo, kwepo nina fuma kama upepo Pepo, upepo
yeah, yeah. Lete michongo punguza kamba bro Ishu nafanya kutafuta mkwanjamo Demu mwenye namba za kila mgangano Kitani na chill na pigia pamba yo Wananzimia ndiyo Ukiona kuna nyasi yu ndo njia hiyo Nikitimba geuka babu kimbia mbio Kwenye bongo zile flavor ulizo sikia siyo Toka kitambo na yelewa kasha Nalo nasoma na tasijepewa data Hii beef kule kweli awezi pewa rasta Ubani mwingi sababu zuri na upotea ghafla Na kwacha mdomu waska vile unangojia chafya Mwana mwenye siri zako ndo analewa sasa Yeah, yeah, I'm too good for this Na kila ina silana sina mood ya peace Na uwa kifo cha moto so mtazika masis The blacker the berry, the sweeter the juice Siachi mzoga ni metimba na fist Yani kuchill kwenye game tu wajinga na miss
Come on people, come on people Come on pepo Kila kona nina kwepo Kwepo nina fuma kama upepo Pepo Kila kona nina kwepo Kwepo nina fuma kama upepo Pepo Pepo
Yeah, yeah Wimbo tuwa mchezo la nacheza Nipo kwenye level sizoweza Namna huu uwezo na uweleza nuku Na iwaza kesho kwa sijana imesha tengwa kuku Tunakuzwa na environment ya tozi fanana Wezi kuwa na mpenze vaya mwezi ya chana Wanasema uzoefu na match na age Mini mkubwa kama uoni kwenye party la fake Hizo chuki zako wala so fati ni stress Superstar mzigo mwiba na paki mabeg Yes, yes Mambo mazuri ya ataki wepesi Na upendo moja kama vile rakati za jeshi So wote walo tendo wa ataki mapenzi Wanaogopa kupa kesho tabaki na change Na kupa elimu ambayo isio bada Usisahau kuheshimu sana single mothers Mungu nikianguka usichelewe niokote Historia yangu inajiandika yenyewe usiogope Na kama una mapepo uombee uokoke Punguza shauku usitake kufanya utolewe matope
Come on pepo hey, Come on pepo Come on pepo
yes, yes.
Kila kona nina kwepo Kwepo nina fuma kama upepo Pepo Kila kona nina kwepo Kwepo nina fuma kama upepo Pepo Pepo
Got my man Joe Master.